hivi mapenzi aya na siri gani? Mbona nampenda sana, sijui nifanyeje, mana siwezi, yani nahisi nimezama. Anabaki kumbata picha, anafsi na sita, anaogopa. Ana uzuri wa maraika, macho kama nanita, anampenda yeye, anampenda yeye. Mashali wanje weni wenge, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby cause I love you. Oh yes, I love you. Mashali wanje weni wenge, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby cause I love you. Oh yes, I love you. You know that I love you, my baby. Mana naisi niko peponi, nikiona weda narudi utotoni, uwe mbereko nipo mgongoni, niko nawe dali. Oh dali, tell me something me girl. Oh no, would you make a nigga come live a dream of love? Oh no no, unaniahidi dali, you go make a come live a dream of love. Oyo mashali wanje weni wenge, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby cause I love you. Oh yes, I love you. Mashali wanje weni wenge, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby cause I love you. Oh yes, I love you. You know that.